Huu ni muda wa toast, kwa hiyo like everybody can raise a glass. Popote pale ulipo, natamani kuona glass yako juu.
Please raise your glasses.
Kwa hiyo Juma na Priscilla, Juma na Hadize, Hadze. Okay. Mimi kama rafiki yako Juma na kutakia heri, baraka na kila lenye heri ambalo Mwenyezi Mungu amelieka kwako likafanikiwe katika mwanzo wako huu pamoja na Priscilla, muunganiko wako huu kati ya Tanzania na Nigeria na Afrika.
Wow.
Kwa ujumla.
Wow.
Huu muunganiko ukalete matunda makubwa kama familia, watoto wenye talanta na vipaji kama nyinyi, wazuri kama nyinyi, wanaojua kupendeza kama nyinyi.
Wow.
Na wenye mafanikio kama nyinyi. Kwa hiyo haya ndiyo ninayokuombea, ukamtunze mkeo, uhakikishe haipiti siku mkeo analala na manunguniko. Kila siku ikawe siku yake ya furaha. Ikifika usiku, hata kama umemkosea, basi hakikisha unarudisha tabasamu lake. Kufanya huu uzuri uendelee kuwepo hata akiwa na wajukuu, itategemeana na wewe utakavyomtunza huyu mrembo. Kwa hivyo nakutakia kila laheri. Cheers.
Raise our glasses up, everybody. Cheers. 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 Amazing blessings, Prissy. Those were blessings from the best man. He was just telling Jukes that he must always make sure that you're happy, and may blessings flow in your home.